AM Records. Abba!
Kwanza kabisa, thanks to the Lord.
To the Lord.
Uzuri wakoso waku download.
Waku download.
Unanishangaza kila siku misichoki. Mwingine kama we, misitaki. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wendo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tu, baby. Wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi wewe.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chochote tunachotaka wewe.
I'll give you everything.
Yeah. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Una rangi ya chocolate, magnetic, romantic. Jinsi ulivyo humble, baby, so sexy. Wanivuta zaidi. Kurudi nyumbani late, misitaki. Sababu nina wivu moyoni, kiwa mbali. Moyoni, yeah. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wewe ndo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tu, baby. Ni wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi wewe.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chochote tunachotaka wewe.
I'll give you everything.
Unanivuruga mama. Unanichanganya. Yani sioni sisiki. Yani siwezi. Mama siwezi. Unanivuruga wewe.